bismillaahi irraxmaani iraxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraafeyl ah waybaha ka dhawaada sana qodobada warkaanado hiraabnama idaacadda reedii ubaydhabahaanshiyaan ka door korona dowladda soomaaliya oo sheegtay in hub fara badan ayay ku qabatay dagaalimayaasha ururka al-shabaab kiisaska cudurka coronavirus ee soomaaliya oo hoosan dhiga madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo magacaabay xubnaha guddiga doorashooyinka madaxweynaha puntland siciid abdullaahi dani oo amarka ku saaray shilka baabuurta ee deegaanadaas ku dhiyowa tirada codadka doorashada soomaaliland oo weli socota akhbaraadka banaanka dhegaystayaal hiraabnimaad way baan ka door korona abi axmed oo beeni in codsira loo duubi iyo shil diyaaradeed oo ku dhiyay khasaare oo dhig oo khasaare jeesadii Rafael Digestial waa hiraabnimo 4 ee taariikhdana ay tahay 1 bilalihaad ee April 2022 intaasii waxaana qodobada warkaan hiraabnimo idaacada Radio Ubaydhabaha Digestial Hansheenka door kroon haddana Digestial warkii oo faahfaahsan warkana anagu soo ciide Yasiin jeediyo doona Rafael Digestial dawladda iyo ay sheegtay in ay hubtara badan ka qabatay dagaal ku dhiga gobolka Hiiraan ciidanka hoga dalka Soomaaliyeed ayaa wali howlgal qorsheysan waybayo hadda kuwadana deegaanka Ciil Bacad oo hoosada degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan meelas oo shalay dagaal eedan hoganka ka shal kala galan ururka xubno ku tirsan ururka Al-Shabaab Digaalka iyo ba ku dambeeyay kadib markay ciidamada dawladda iyo weerar deegaanka Ciil Bacad oo saraakiisha ciidamada iyo sheegay in weerarkaas uu ka dambeeyay kadib markii uu qor helay weerar qorsheysan oo Al-Shabaab fadaasi in ka qaada taliyaha ciidanka qaybta 27 ee ciidanka hoga dalka Soomaaliyeed general Tredisho iyo ba sheegay in dagaalkaas Al-Shabaab iyo ku dilay 25 dagaalame sidoo kale way baa sheegay in howlgalka ciidamada iyo ku furadeen hubaha noocyada shil gadiisan oo lahaayeen Al-Shabaab sidoo kale iyo jiraan khasaarooyin kale oo lan jeesay maleeshiyaadka Al-Shabaab wararkan ka dambeeyay ee geeka oo hanu dirahayay degmooyinka Buule Burde iyo Jallaxi ee gobolka Hiiraan ayay baa sheegayna intan dhexeyta labadaasi degmo iyo ciidamada koodan howlgal culus oo sheegan in amniga la ka xaqiijiyo wali warar dhigaysteel ha kor wararkan iyo barnaamijyadana damba ayaa ku dhigaysada doontan hadii ee bunaraha la ku nagada kiisaska cudurka coronavirus ee Soomaaliya oo hoosan dhiga wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya ayaa way baa faafahiday kiisaska in ka dambeeyay ee cudurka COVID-19 tirada 24 saa ee la ku baaray COVID-19 guud ahaan wadanka 400 qof yaa la ku baaray way banaa guud ahaan la helay 24 saal hadhaaf 5 qof gobolka Banaadir iyo la ku helay lama maamulka Hirshabeelle 3 qof iyo la ku helay meel lama meel magal ku ata lama Balaaniyo ku ata 3 dhimashada boqoshada ebar tirada guud ee la ku helay wadanka 1,477 qof dadka ku caafimaaday guud ahaan wadanka 1,474 qof dhimashada guud ee wadanka 1,709 qof madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe ayaa ibo samagacay xubnaha guddiga doorashooyinka madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe ayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya way boosan gudbiyay magacaawista xubnaha Jubbaland aan ka noqdo guddiyada doorashooyinka heer federaal heer dawlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka sideed hubnood oo guddiga doorashada xeer dowlad goboleed ah, lama xubnood oo guddiga xeer federaal ah, iyo lama xubnood oo guddiga xalinta khilaafaadka aan ku qayb noqdo. Omnahanga yay bahal ku reebay haani hore madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu san magaawihi balse lahani dirna xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Roble saadaha Saudiya la rajeeyay in lahan gudbi xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble madaxweynaha Puntland Saciid Abdullahi Dani yay bay us amar ku saaray shilalka baaburta oo maalmihiin ka dambeeyay ka naqnaqdi deegaanadaas madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Abdullahi Dani yay bay us sheegay in maalmoogi la hadhaafi iyo deegaanada maamulkaas ku badan shilalka baabur ku dhalaayay shilalka baabur oo ku dhalay khasaare dhimasho iyo kodaa wacab way baa sheegay in laamaha amniga Puntland loon ku baahan yahay in iyo hubiyan dhalinyarada dalxiiska onkooyasa deegaanada qaar ee Puntland in ay yihiin hanu awood aan leh in si eedan feela on wada quraan baaburta sidoo kale way baa sadashay intaasi ka daray madaxweyne Dani in baaritaan la ka sameeyo doona wadooyinka baaburta qaarsho isticmaalaya way bana dad in baarta madaxweyne Dani ayaa way baa sheegay in baartan la ka sameeyo doona wadiyasha baaburta qaarsho oo isticmaalo wariyabo maanka dooriyo way bana us aan ka baaqay dadka wadaw baaburta in iyo noqdan dad mas'uul ah dadka baaburta wadawna ay noqdan haano gabi ahaan mas'uul ku rakaabka saaran iyo baawurkii wadan warkan ayaa way ba marka warkan ha ku bahi madaxweyne Dani ayaa way baa saakeeday hela dhawaan deegaan hoose ee magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland ku dhiyan shilal baabur oo ku dhalay khasaare la iska jira dhimashiyo dhaawac wali warkii hiraabna bay radio bay dhabaya dhageystayaal la socotaan tirinta codadka doorashada Soomaaliland oo wali socota way baa wali deegaanada Soomaaliland ku socda tirinta codadka doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka ee ku dhidii maalin ka hor deegaanada maamulkaas taas oo ay ka tartamayaan in ku badan kun musharax guddiga doorashada Soomaaliland ayay baa hal ku wadeh in iyo saacadaha socda gabagabeeyaan tirinta codadka doorashada ee gobolada qaar iyagoo oo ka dhawaaqo doona natiijooyinka kama dambeysta ilaa iyo hadda majarta saadaal rasmi ah oo ka eedan xisbiga la rajeeyay in ay soo guuleysto aqlabiyadda kuraasta lan tartamahay oo kala ku helay doorashada Soomaaliland iyo sheegahay in qiyaastii 500 oo bixiyasha isdiiwaan geliyeen daadiyo iyo ku yarta 25 jir sidoo kale 800 bixiyasha iyo haayeen migal meel 470 iyo haayeen bilan in ku badan kun musharax ayaan teegan golaha wakiilada iyo deegaanka iyo way baahayo ka tartamayna doorashada iyadoo oo kor joogta yukeeyeen wakiilo ka socota dalalka taageero Soomaali dalalka taageerada siyo Soomaaliland radio baydhabe bladka baydhaba haya dhigaysteel warkii raaban ma sitoosan ku dhigaysaa tan akhbaraad ka binaanka Dr. Abi Ahmed yoyba subeeniyay in uu soo ku doobi cod sirre afeeska ra'iisul wasaaraha Ethiopia yoyba soo ku hadlay in codta Ammoogade in la qodobi Abi Ahmed uu sheegay in geeri ku higa in xilka uu soo wareejiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia yoyba uu sheegay in codkaas uu sii ku beenay codka yoyba halka yadaabacday shirkadda Fidish ee Mareykanka oo lan ka soo kelo media taas oo sheegtay in ra'iisul wasaaraha la qodobi codka xilka uu sheegay qayb gale shir iyo lahaayeen hubnaha xisbiga haya tirada wadanka Ethiopia ee BB codka aan muuqday in la kadoobay Abiy Ahmed ayaa ka dhignaa sida tan way baa seen sheegay in wala shakiyah ninku ku jarra in uu ku guuleysana doorashada codkaas yalla sheegi in sir ahaan Londobi wakaalad Mareykanka kiyaalona daabacdi balse xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed yagbi ahaan warkaasi ka sheegay in ko an jarin u seeya shil diyaaradeed oo kordhi oo dhig iyo khasaare ku dhaladay telefishinka rasmiga ee dawladda Iran ya sheegay in lama duuliyo ka dhimadeen diyaarad dagaal oo magaashe oo noocshe haye F-5 taas oo shalay ku burburti magaalada Dafol oo 444 km dhinaga koonfureed ku kootoosan caasimada dalkaasi ee Tehran warkii dhegeystiyaal heerabnimadu ee radio baydhabo ee beledka baydhabo isinku loo socoteen anta iyo ninkeegi warka Saciid Maxamed Noor yahay Jeediyay Hassan Joker iyo qaybta farsamada fadhi amaana Allah.